Ngingakuthemba sihlobo sami ngendaba zami. Ngingakuthela sihlobo sami ngenyembezi zami. Mhlobo, 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 mhlobo wami. Mhlobo, 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 mhlobo wami.
Ngiphindele mntakababa, ngixoxele naludaba. Yazi kwayimina ngivema ngifike nokusaba. Angicabanga zonke izinto endlule kuzona kunzima. Kuthemba omunye umuntu kufana nokuthi uzenza isilimo. Experience lena mfethu na akusiwo umbono. Umuntu wesifazane uyakushiya methole abangcono. Nami zisanda kungikhalela njengaphenduka isono. Xolisela izinto engekho ngase ngibona kungcono. Kuthi angi-accept isimo khona omunye osekhona. Khona omunye osekambona, khona omunye osefona. Kumele ngiqine ngibe indoda ngivele ngikhohlwe ilona. Konke ngikubeke kuNkulunkulu yena ozobona. Lapho inhliziyo ifuna ukukhokha i-revenge ngenkani. Nyeke mngaka sindawonye lo muntu ucabangani. Ngibona ukuthi nasekhanda ngathi angisathathi kahle. Kodwa ngazikhuza sengiliphethe ngesandla ilahle.
Ngingakuthemba sihlobo sami ngendaba zami. Ngingakuthela sihlobo sami ngenyembezi zami. Mhlobo, 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 mhlobo. Mangakutshena ngendaba zami, mangakutshena ngosizi lwami. Yazi mina emhlabeni anginamuntu, shola bonke abantu ekhaya. Ndasala ndodwa ndintandane, makhulu wami ube aphekhaya. Wathi kimi ndodana ndiyagodola. Alikho iqiniso emhlabeni, ayikho imbeko emhlabeni. Usizi lumi ngenhla. Alikho iqiniso emhlabeni, ayikho imbeko emhlabeni. Usizi lumi ngenhla. Ngingakuthemba sihlobo sami ngendaba zami. Ngingakuthela sihlobo sami ngenyembezi zami. Mhlobo, 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 mhlobo wami. Mhlobo, 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 mhlobo wami. Ngingakuthemba sihlobo sami ngendaba zami. Ngingakuthela sihlobo sami ngenyembezi zami. Mhlobo, mhlobo, mhlobo.